Yeah, ni mchuma, Mr. Virus, Twiga, yeah, MMC,
MMC, sisi, wale wabaya, MMC, kwa wabani kama kaya, MMC, ni wa Afrika si walami, watemi ni yo sisi, na sisi ya watemi, MMC, sisi, wale wabaya, MMC, kwa wabani kama kaya, MMC, ni wa Afrika si walami, watemi ni yo sisi, na sisi ya watemi,
Mr. MIC, sisi ni MMC, sisi watemi, lyrical assassin, Mr. Virus, liko fiji, mini mguiji, mini lighter, nisi gara, na wachoma kama kaya, inapad, pad, haya, MMC, sisi masters, leader wa malida, lisho vina tatu bila, tuko ligi mia, vuka boda mpaka nambo, kaskazini, mashariki, kusini, magharibi, mfuko, mashilingi, rusha, luka, moja, mbili, MMC, timu bigi, mimi, virus, hamni fiki, wanafiki, siti, shiki, upishi, mini, pishi, na wachana, kami, zizi, kuwalisha, mami, sare, muna kuwa, tu viziwi,
MMC, wale wabaya, MMC, kwa wabani kama kaya, MMC, ni wa Afrika si walami, watemi ni yo sisi, na sisi jo watemi, MMC, sisi, wale wabaya, MMC, kwa wabani kama kaya, MMC, ni wa Afrika si walami, watemi ni yo sisi, na sisi jo watemi,
wale wabaya ndiyo sisi, ni sisi wale wabaya, heka heka za hekaya, tunachoma shinda taya, MMC, si kikundi cha ndoni, ni kikundi cha marapa, tunataka unda victory, tuwache history, vitabuni, vilabuni, jukibuni, karibuni, mashabiki, wanafiki, kwete kwete magharibi, kama sisi, ni wakina nani, yani, unashikanisha, tukiwakilisha, na hakuna mpinzani, si atubishani, uliza mbishi, wiki haiishi, sisi wakimbizi, tuko daily busy, ni AKM chuma, na mistari kali, na masters ya HIP, HOP, si machopi, hii mziki, MMC, wale wateni, yeah!
MMC, sisi, wale wabaya, MMC, kwa wabani kama kaya, MMC, ni wa Afrika si walami, watemi ni yo sisi, na sisi jo watemi, MMC, sisi, wale wabaya, MMC, kwa wabani kama kaya, MMC, ni wa Afrika si walami, watemi ni yo sisi, na sisi jo watemi.
Somebody call me wanajua,
new bonga boy, mistari kitumbua, that's my god, watemi tukimoja kami fupa na majoni, uliza mother karua, akwambie mini daddy, waifani nasubua, na michano, daddy, mina weza sita futi, bai bomb siki chini, chini kumalizo maskini nasumbua kichwa kaa mchwa kichakani nikichamgani wapizali samahani nika natafuna mistari si majali ninachuma na virusi atuongopi matusi tumehoa hip hop tena ndoa ya harusi siyezi kulose hope kaa mwaga wa kurunzi pole sana wajitao storytera mistari inachara ya gojeka burusela atuwezi kufanana wanikera tumsela
MMC sisi wale wabaya MMC kwa wabani kama kaya, MMC, ni wa Afrika si walami, watemi ni yo sisi, na sisi jo watemi, MMC, sisi, wale wabaya, MMC, kwa wabani kama kaya, MMC, ni wa Afrika si walami, watemi ni yo sisi, na sisi jo watemi.